got the beautiful. Shit you bam bam, do ya make up, fuck a malevo. Again, get a degree, sakila kwa wako na you which da set up. Dawa, sima kwila make up, uka kota. Yeah, upote like the future, uka di musikana. Uka di na the energy, uka manga nukala independent. Upangila to foundation, osa paka na ma limitation. Go show them now. Uka di beautiful, be a time una iwe yo zimi yako mane. Too much that chita, umagaiva ukali mnyamata. Sunga tamange ayuka kota. Niku kwa zela to future ukali mnyamata. Bingu ni tango, osaluza poka singala na tango. Segulila to vise kobole tamane. Umangila to mansioni, osaembe kezanta wia mapensioni. Ukali beautiful, niye time na iwe yozimi yako maneva. Niye chansi baby, niye chansi baby. Chilufia wanga kwa nise Itani seo chingatile se Kukatili la chino Tomonga ni mugabe pa Zimbabwe. Ukali beautiful. Die time una iwe yosini yako maneba. Die chance be. Die chance be. Yosini yako maneba. Ukali yandisa. Die time una iwe yosini yako maneba. Die chance da. Die chance da. Yosini yako maneba. Ukali beautiful.
Yeah.